ukuze ummele ebathi mina into enebhedayo ebathi mina into enenice ishayile abakhali bakho ushayile ngokuthi ejabule abashayile.